Funde vigiji ukazani arufu sisiki wani muongo unanidanganya nishafanya vitu ambavyo wewe ulifosi nikufanya ume muongo unanidanganya nishafanya vitu ambavyo siwezi kurudia tena
vitu waniweka roju hatuelewani bu siwezi tena yani niungo vitu mwani weka roju hatuwele wanibu
misiwezi tena
yote unayofanya minaelewa naelewa naelewa nitake kujifanya kamelewa
bad times ukuja, na believe me bila warning. So najipanga for the weather, do a tour ya jioni. Wanashanga vile niko calm levy na staga, but on a tight rope. Comments kwa wall, mali na perform, wana die minim job. Wakizidi kuongea chafu, waambia swallow soap. Streets is talking, wana believe in corridors. Leo so much love, kesho wakufahamu. Horrible, but I guess nika relationships. Move patana na exes, tukiwa na wives, tukienda ma z.